Emmanuel Aleisa Ukwisateka isonde lyonze lino Ilyapa nshipano Jinshuka banacho Muminwe obe bushoka lengwe nsoni Nangule nsansa Emmanuel
Emmanuel Aleisa Ukwisateka isonde lyonze Ilyapa nshipano Jishuka banacho Muminwe obe bushoka lengwe nsoni Nangule nsansa
Emmanuel Aleisa wena Ukwisateka isonde lyonze lino Ilyapa nshipano Jinshuka banacho Muminwe obe bushoka lengwe nsoni Nangule nsansa pantu Manueli
Manueli Aleisa
Manueli
Ukwisateka isonde lyonze
Ilyapa
nshipano Jishuka banacho
Muminwe obe Ale bomba kumuno nshi umwe fiuwe ntuntuko yakwe Yali chalo chakutari sana Nomba kasubakamu umuno nshi ala ndilio kutila nebo Ndetala mwelele nje mpekanyo wika shiku mwesu Nomelo talaya apele ubula yoku mubomfi wakwe Kweba tilinde bwekela nombele onkabwela inekuno Kesa muku senda fie fipe Nomba pantu tuwa bomba nobe sana Chonka sangana wika tamune nkesa kushila Alimi nyobulendo Noku ya muku peka nyobwika shiku mwabo Umubomfi alishele kanshinshite shingi mwe banandi mwe Aleta ikatendeke Pamoto kama yanda nelo ikatirila na fibiri Elo mwine wabuno nshitabwelele iyo Wachele kasubakamo umubomfi amwene ngefyo chabalionse Kweba tinele lolinyo muno nshitabwele nakaya Abulile chipyango nechikoropo kuwa miaka ya ndamu ntuale senda Mahati hati fya korope mubaneno muno nshafika Bantu Manueli
Manueli ya Leisa
Manueli
Ukwisateka isonde lyonze
Ilyapa nshipano
Jishuka banacho
Muminwe yobe
Nangule
nsansa we
Manueli
Manueli
ya Leisa
Manueli
Ukwisateka isonde lyonze
Ilyapa nshipano Jishuka banacho
Muminwe yobe bushoka lengwe nsoni
Nangule nsansa Manueli Aleisa Mukupela onse chilambu chakubomba Nombe nshitabane Yena teti tuishive nakalia hiyo Binshuka kwa tanga fika fiabu pupu fimalwa nangule mishanga Tabwele nolu sekubabu ya kakanda Witampulo lutampulo Wikate chakoela Imirira linefye Waikatako yesu afika mune Twendele mubulungami Pantu kubwela kwa mwana wa muntu Nangu umotake shiwe ikatidila kuchine
Manueli ya Leisa
Manueli
Ukwisateka isonde
lyonze
Ilyapa
nshipano
Jishuka
banacho
Muminwe yobe bushoka lengwe nsoni Nangule nsansa
Manueli
Manueli ya Leisa
Manueli
Ukwisateka isonde lyonze
Ilyapa
nshipano
Jishuka kwa tawe
Jishuka
banacho
Muminwe yobe bushoka lengwe nsoni
Nangule nsansa
Nangule nsansa
Manueli
Manueli ya Leisa Chilishuka
kwacha
Kuminu yo Bebu shoka lengwe
Nangule nsansa
Nangule nsansa
Nangule nsansa
Nangule nsansa